sobola kulaba wadde nga enjuba oba omwezi biyaka obulamu buwona amagezi gesiba okutuusa nga nfunye ekisookuva gyali
omulokozi yesu gwe musana tambula 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 ne yesu akukulembere omugoberere tolibula mukubo bwabanga kulembede omulokozi yesu gwe musana tambula 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 ne yesu akukulembere omugoberere tolibula mukubo bwabanga kulembede sana buya keje baita omanyesi ya jula yone chizikiza basikirize mpona walio kubajuna chofunye mawenga ko ziba siko zosika sulonga embede kumazinga gaita nena kuzise zemanyoni tiraba Jirabulirejiri, eyogwo omusana Omulokozi, Yesu gwe musana Tambula, tambula, tambula ne Yesu Akukulembere, omugoberere Tolibula mukubo bwabanga kulembede Omulokozi Gwe musana tambula 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 ne yesu akukulembere omugoberere tolibula mukubo bwabanga kulembede omulokozi yesu gwe musana